Na tukiandika hawa tarehe 17, tunataka transparency and accountability. Watu wakienda uwanja kukimbia, wale pia wanabeba pesa ati kununua wale recruiting officers, ndio mwenye maskini apotee na mwenye ako na pesa apate kazi, tutawashika. Na mimi nataka community mjitolee. Mjitolee jameni, kuwa na observers. Tumesema hiyo exercise ishe by saa 11. Ikiisha by 5, majina ya wenye walipatikana itangazwe. Na mwenye anapebana na pesa, mko na masimu siku hizi. Kwa nini mnapiganga sisi masimu? Simpige wale wanapeana pesa masimu. Na mtume, mweke mtandao, mnitumie, mpeleke to arrest yawa so that we can sort out this thing of corruption.